izikhonike zokuqala isahluko 7 verse 1 amadodana kaIsakare ngothola nophuwa noJashubi noShimroni bebane
verse 2 amadodana kaThola ngouzi noRefaya noJeriyeli noJahemayi noIbisamu noShemueli izinhloko zezindlu zawoyise abakwaThola amaqhawe namandla ngezukulwane zawo umumo wawo ngezinsuku zikaDavide wawuyizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namakhulu ayisithupha.
Verse 3 amadodana kaUzi nguJizirahiya amadodana kaJizirahiya ngoMikhayeli noAbhadiya noJoweli noJishiya beyisihlanu beyizinhloko bonke. Verse 4 kanye nawo kwakukhona ngezukulwane zawo ngezindlu zawoyisa amaviyo empi yokulwa abayizinkulungwane engamashumi amathathu nesithupha ngokuba babenabafazi abaningi namadodana amaningi. Verse 5 abafowabo kuyo yonke emndeni kaIsakare amaqhawe namandla babeyinkulungwane engamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa bebhalwe bonke ngezukulwane zabo. Verse 6 amadodana kaBenjamini ngobela noBekeri noJediyayeli bebathathu. Verse 7 amadodana kaBeli ngoEsiboni noUzi noUziyeli noJerimoti noIri beyisihlanu izinhloko zezindlu zawoyise amaqhawe namandla beyizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili namashumi amathathu nane bebhalwe ngezizukulwane zabo. Verse 8 amadodana kaBekeri ngoZemira noJowashi noEliyezeri noEliyo Henayi noOmri noJeremoti noAbhiya noAnathoti noAlemeti bonke laba bengamadodana kaBekeri. Verse 9 babhala ngezukulwane zabo bezinhloko zezindlu zawoyise amaqhawe namandla bezinkulungwane ezingamashumi amabili namakhulu amabili.
Verse 10 amadodana kaJediyayeli nguBilihani amadodana kaBilihani ngoJewushe noBenjamini noEhudi noKenahana noZethani noTarashishi noAhishahari.
Verse 11 bonke laba bengamadodana kaJediyayeli ngezinhloko zezindlu zawoyise amaqhawe namandla bezinkulungwane eziyishumi nesikhombisa namakhulu amabili abangaphuma impi kuyokulwa. Verse 12 oShupimi noHupimi babengamadodana ka-Iri uShimi wayeyindodana ka-Aheri. Verse 13 amadodana kaNafetali ngoJasiyeli noGuni noJeseri noShalumi amadodana kaBiliha.
Verse 14 amadodana kaManase ngu-Asiriyeli owamzalelayo umkakhe isancinza sakhe umaramukazi sazala uMakiri uyise kaGileyadi.
Verse 15 uMakiri wathathela uPhimi noShuphimi abafazi igama likadadewabo lalinguMahaka igama lwesibili lalinguSelofehadi uSelofehadi wayenamadodakazi. Verse 16 uMahaka umkaMakiri wazala indodana waqamba igama lango ukuthi uPereshi igama lomfowabo lalingushereshi amadodana akhe ayengo-Ulamu noRakemi. Verse 17 amadodana kaUlamu nguBedani laba bengamadodana kaGileyadi kaMakiri kaManase. Verse 18 udadewabo uHamoleketi wazala o-Ishihodi no-Abiyezeri noMahela. Verse 19 amadodana kaShemida ayengo-Ahiyani noShekemi noLikihi no-Aniyamu. Verse 20 amadodana kaEfrayimi ngoShuthela noBereti indodana yakhe noTahati indodana yakhe no-Eliyada indodana yakhe noTahati indodana yakhe. Verse 21 nozabathi indodana yakhe, noshuthela indodana yakhe, noezeri noeliyadi ababulawa ngabantu basegadi ababezelwe kulelozwe ngokuba behla ukuthatha izinkomo zabo. Verse 22. U-Efrayimu uyise walila izintuku eziningi, abafowabo beza ukumduduza. Verse 23. Wangena kumkakhe wamitha, wazala indodana waqamba igama layo ngokuthi uBeriya ngokuba indlu yakhe yayisengozini. Verse 24. Indodakazi yakhe yayinguShe Yera owakha iBethi Horoni lasenzansi nelasenhla no-Uzeni She Yera. Verse 25. URefa wayeyindodana yakhe, noReshebi noThera indodana yakhe, noTahani indodana yakhe. Verse 26. Noladani indodana yakhe, no-Amiwudi indodana yakhe, no-Elishama indodana yakhe. Verse 27. Nonuni indodana yakhe, noJoshua indodana yakhe. Verse 28. Ifa labo nezindawo zabo zokuhlala kwakuyiBhetheli nemizana yalo, nangasempumalanga iNaharani, nangasetshonalanga iGezeri nemizana yalo, neShekemu nemizana yalo, kwazi kwabase-Aya nemizana yalo. Verse 29. Nangasemkhawulweni yabantwana bakaManase, iBethi-Shayani nemizana yalo, neTahanaki nemizana yalo, neMegido nemizana yalo, neDori nemizana yalo, kuleyo kwahlala abantwana bakwaJosefa indodana ka-Israyeli. Verse 30. Amadodana ka-Asheri ngoJimna no-Ishiva no-Ishivi noBeriya kanye noSera udade wabo.
Verse 31. Amadodana kaBeriya ngoHebere noMalikiyeli owayenguyise kaBirizayiti.
Verse 32. UHebere wazala oJafeleti noShomeri noHothamu noShuwa udade wabo. Verse 33. Amadodana kaJafeleti ngoPhasaki noBimihali no-Ashivati, labo babengabantwana bakaJafeleti. Verse 34. Amadodana kaShemeri ngo-Ahi noRohika noJewuba no-Aramu. Verse 35. Amadodana kaHelemi umfowabo ngoSofa noJimna noSheleshi no-Amali. Verse 36. Amadodana kaSofa ngoShuwa noHalineferi noShuali noBeri noImra. Verse 37. NoBeseri noHoti noShama noShilisha noJitrani noBeyera. Verse 38. Amadodana kaJetheri ngoJefune noPisipha noAra. Verse 39. Amadodana kaUla ngoAra noHaniyeli noRisiya. Verse 40. Bonke laba bengabantwana bakwa-Asheri, izinhloko zezindlu zawoyise, amaqhawe akhethekileyo anamandla, izinhloko zezikhulu. Umumo wabo ubhalwe ngezizukulwane zabo ukuba balwe empini, wawungabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesithupha.